Nuza gutindura sanga byarangiye twabyemeje on to the next Hirya no hino urasanga byagoranye ngo bapendeze ngo bapendeze kuko maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama bia bade na jiara twika maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama bia bade na jiara twika uwa yuwande ko twese turi hanze Zenanje habuze gato ndyame